kuyita bwena bisoma n'embikuguka n'empisa mama yazinsomesa okufumba nkumanyi tonzalawa ate n'eddiini tulina nyingi yenze ekiroto kyoba dolota fuleso wani koba ngolira tampeko ekikopo mwoba ngonywera laita laita kumulise mukizikiza totomera togwa mu mutandalo zongo zongo zenkwagala bya kizungu ate bannazalabu sikyokuwa ya bitundu no kizungu zongo zenkwagala bya kizungu ate bannazalabu sikyokuwa ya bitundu no baby I'm in love once you take my pants and no way bankuba nyingi ntobeza kati na Baby, kunta vya jaja Ula kumbala nga koti Genga toza winter Ula ngeti nkwebike Baby, kunta vya jaja Jaja, chizungu zungu Zemkwa gara vya chizungu Ateba naza labu Sichokuwa ya bitundu Chizungu zungu Zemkwa gara vya chizungu Ateba naza labu Ebitabo nabisoma n'embikuguka n'empisa mama yazinsomesa okufumba nkumanyi tonzalawa ate n'eddiini tulina nyingi yenze ekiroto kyoba dolota fuleso wani koba ngolira tampeko ekikopo mwoba ngonywera laita laita kumulise mukizikiza totomera togwa mu mutandalo Tinkwebike, ngebikunta bya jaja, jaja, jaja.